bululukholwa nguJesu ngolunye uhlangothi, kodwa futhi uphila impilo engahleli kuye. Kube sengathi udonza amacala omabili, okugcina sekumele kube khona elilodwa eliwinayo. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Betty Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Wonke umuntu okholwa nguJesu Kristu usekwakuzwa lokho. Uzizwe sengathi ungumzenzisi, ubunguye ngempela. Umvangeli waseBrithani uSmith Wigglesworth ukubeka kanjena lokhu. Izathu umhlaba ungabona uJesu, yingoba amaKristu awagcwele uJesu. Aneliswa ngokuya enkonzweni njalo ngesonto, kunye nokufunda iBhayibheli ngaleso sikhathi mayethanda. Kuyinto embi kimi ukubona abantu abayibiza ngamaKristu, bengenampilo, bengenamandla, besesikhundleni lakhona, uhlulana nokusho umehluko phakathi kwabo nabangakholwa, noma kungaba senyameni, noma emoyeni. Usho njalo mzalwane. Angazi ukuthi lokho ukuzwa kanjani. Ukuthi kwakhona kuyangena kuwe, noma kudlula ngendlela nje, angazi. Uma kunjalo, chaza ukuthi sekuyisikhathi manje sokwenza utho ngakho. Namhlanje, usuku lokubuyela ekuxhumaneni noJesu, ngoba impendulo ikuye. UJesu kubeka kanjeni. KuJohn 15 verse 4 no 5. Hlalani kimi, nami kini. Njengalokhu igatsha lingethela ithelo ngokwalo, kuphela uma lihlala emvinini, kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha, ohlala kimi nami kuye. Lo uthela ithelo eyiningi, ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Ukuhlala igama eliqinile leli uJesu alishoyo. Uma sivuma ukuvumela uJesu ahlale kithi, sihlale kuye, agoqula imicabango nezenzo zethu nakho konke, kwenza sifane incimishi nalomvini othela ithelo eyiningi. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo ongakwazi uba usithinte kuyo ithi 067 706 0077. Asikhuthaze futhi ungene kuwebsayithi, kuningi kakhulu okuzoba usizo kuwe. www.freshzulu.co.za.